abagutanze kubona izuba dore wabakuriye mu maso bakuzi neza iyo bavuze ibyiruka ryawe mu mico n'ingiro bikuranga ubu muziranenge nibyo kukuriranga kandi ntabwo wivanga uru rugero murungano rwawe n'ukuri kukugira ibanga kandi ntabwo wirata uru rugero mu nshuti zawe uru rugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomeza n'ijuru urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo abo mukorana buri munsi nabo muhorana barahirwa bigirira imana abo bose birirwa bakureba biboneye ijuru bari ku isi baratomboye aho ugiye nta rungu ntibashobora kwigunga kuhaguma inyura buri wese aho uvuye sibanga haba icyuho kiranga kukugira biba bihebuje uru rugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomeza n'ijuru urugendo